magaalada Toronto iyo magaalooyinka ku xeeran oo la isku yiraahdo Greater Toronto Area iyo Brossard oo ah magaalo yar oo ka tirsan gobolka Quebec ayay booliisku ka sameeyeen 8 howlgal oo ay ku soo celiyeen gawaari la xaday oo lagu qiimeeyay $4.5 million. Gawaarida Lexus, Toyota iyo Honda SUV ayaa ugu badan kuwa la xaday, kuwaasoo milkiilayaashu ay digteen bannaanka guryahooda. Baaritaanada lagu baadi goobayo gawaarida la xaday ayaa bilaabatay bishii December ee sanadkii hore. Ilaa iyo haddana waxay booliisku dib u soo celiyeen in ka badan 70 gaari, iyagoo rajaynaya in intaasi ka badan. Booliska ayaa xusay in arrinkan ay u soo qabteen 18 eedaysane oo loo haysto 170 faldambi oo la xiriira xatooyo.
The traffickers would then containerize those vehicles in sea containers and ship them to two main ports in Nigeria and Ghana. We have also seen the Middle East being a newer area where vehicles are shipped, with the majority of the cars going to the United Arab Emirates.
Scott Creswell oo ka tirsan booliska deegaanka York ee gobolka Ontario, gaar ahaan waaxda qaabilsan xatooyada, ayaa muuqaal uu la wadaagay warbaahinta ku sheegay in gawaarida loo rarayay magaalada Montreal ee gobolka Quebec, kadibna maraakiib looga qaaday halkaasi iyagoo la geynayo Afrika ama isotaga Imaaraadka Carabta, islamarkaana la sii marsiinaya dekedaha Nigeria iyo Ghana. Axmed Daahir Khalif wuxuu ka mid yahay Soomaalida gawaarida looga xaday magaalada Toronto. Wuxuu VOA-da u sharaxayaa sida looga xaday iyo tallaabooyinkii uu qaaday.
Walaal, horta gaariga waxaa laga xaday habeen anigoo shaqo kasoo baxan guriga gadaashka ku baakimay. Subaxii markii aan soo kacay oo baan gaarigii waayey, markii aan waayeyna waxaan la xiriiray Toronto Police. Kabacdiina waxay dhaheen naga warsug, waan baaraynaa gaarigaagi meesha uu ku maqan yahay. Reportkaas aan sameeyey kabacdi waxaan ka warsugayey muddo bil ah. Dabcan isla waqtigaasna waxaan kale u sheegay insurance-ga ama qolyaha caymiska oo waddankan waxaan ka jirta. Markaad gaarig wadanayso inaad bil kasta caymis lacag adhaybtid, si hadhow haddii gaarigaagi ay wax gaarahan ama lagaa xado ay lacagti kugu soo celiyaan. Marka bil ka bacdi booliskii markii baaritaankoodi bil u qaatay waxay igu dhaheen gaarigaas waa la xaday, marka kuwa caymiska la xariir. Marka ka bacdi kuwa caymiska baa lacagtii ii soo celiyey. Ilaahay waagiina gaariga dee sidaas ahaa uu ku maqnaayo lagu xaday.
Scott Creswell ayaa tilmaamay in tuugadu ay xilli hore oo fiidkii ahay sahminayeen gawaarida bannaanka la dhigto, halka xilli hore oo subixii ahna ay xadayeen. Sida boolisku ay sheegeen, kuwa xadaya gawaarida ayaa isticmaalayay barnaamij akhrinaya qalabka ku xiran gaariga, kaasoo u ogolaanaya inuu ku shaqeeyo furo ama remote cusub oo ay ku kaxaystaan gawaarida.
And then at that point they would be reprogramming the car's computer to recognize their own fob, so a brand new key fob for the vehicle, and then complete the theft by removing it from the residence driveway.
Axmed Daahir Khalif ayaan mar kale weydiiyey haddii uu garanayo dad kale oo Soomaali ah oo sidiisa oo kale gaari looga xaday.
Haa, way jiraan walaal dad badan oo baabuur laga xaday oo Soomaali ah iyo qaar aan Soomaali ahayn oo magaalada Toronto degana. Qaar baabuurtoodii dib baa loo soo helay booliska soo helay, qaarna sidii gaariga aniga layga xaday oo kale loo waayey oo ilaa iyo haddeer lama helin. Waxaa jira oo kale yar 3 bilood ka hor in laga xaday gaari yar gurigii la degan oo kale, isagana gaarigiisa laga soo helay gobol kale oo waddankan ka mid ah, kadibna sidaas uu gaarigiisa ku helay.
Muuqaal ay booliisku baahiyeen oo xilli habeena ay duubtay kaamirada loo yaqaano CCTV ayaa muujinaya 2 qof oo si fudud u xadaya gaari nooca raaxada ah ee Lexus. Booliisku ayaa sheegay in xadidda gawaaridu ay ku qaadato tuugada wax ka yar 5 daqiiqo. Dad badan oo reer Ontario ah ayay la yaab ku noqotay in gawaari intaasi la'eg muddo kooban la xaday. Axmed Daahir Khalif ayaa ka mid ah dadkaasi.
Wallaahi arrinta arrin yaab badan bay igu noqotay aniga iyo guud ahaan dadka waddanka Canada ku nool, gaar ahaan magaalada Toronto, in baabuur intaas la'eg lasoo qabtay wax ka badan 6 baabuur ah oo dad burcadii ay xadeen oo rabeen waddanka inay ka dhoofiyaan oo booliisku ay soo qabteen. Waana dabcan arrin in lasoo dhaweeyey mudan.
Booliiska ku howlan dib u soo celinta gawaarida la xaday ayaa sheegay inay jiraan gawaari kale oo la dhoofinayo, kuwaasoo ay ku wadaan baaritaan, iyagoo rajaynaya inay dib u helaan gawaari kale oo badan oo la xaday. Xuseen Nur Xaaji, VOA, Toronto.